and I'm a champion. Who ya be my champion?
Hey, your trunk.
I know. What? Duende. 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 What? Duende. I go duende. Duende. Shuka,
kisigino,
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 busa kisigino, twende shuka, shuka, shuka. Me, bega, I be, bega, I be, twende moja, mbili, tatu.
Me, bega, be, bega, be, twende moja, mbili, tatu.
Nimelewa,
nimelewa,
nimekunywa,
nimekunywa.
Kidondoka misimu.
Ningi ningi nia
chini.
Ningi ningi nia
chini.
Ningi ningi nia. Kama ukidondoka misimu.
Mai, maiko, mai, maiko, mai, maiko.
We, we, we.
Mai, maiko, mai, maiko.
Mai,
maiko.
We, we, we.
Dada una shepu matata. Tikisa tuone yo. Weze matata,
chezesha tuone yo.
Dada una shepu matata,
tikisa tuone yo.
Zigo zigo matata,
chezesha tuone yo.
Chup, 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 chup,
chup, chup, chup, chup,
chup.
Kuchitu singune, sio mimi
nipome.
Nimelewa,
nimelewa,
nimekunywa,
nimekunywa.
Nikidondoka niokote, sio mimi nipome.
Left eye yellow, right eye yellow, back yellow, yellow salama yellow.
Slicer.